I came a long way from being broke. Someone didn't get serious, they thought I was a joke. Kumandi pwegeta ineyo edi bro. Sama tiwa kuti wondilenga ampanga provoke. Miracle started to happen, got a good job. Barely 4 months later, got my first promotion. The next year, I got myself a demio. This was a display of faith in locomotion. Sana ndisiye bondeka. Ama ndipulumuta kuzifuamba za matempa. Ama ndi uza tadeka. Zabwino zili ntsogolo mwana wanga uzapepa.
Kutali, mami ni kutali ni kuchokela. My mistakes anga na watolela. Dati kutali, kutali, mambo ni kutali ni kuchokela. My mistakes anga na watolela.
Pangono ngono nkanazi ono ngandisha kumwa. Zoipa zonse ndi mapanga komosa nyumwa. Ndi matogoza sina punzile zazitumwa. Ndapunzitsidwa kulimbikira kuti mpeze chuma. Kumakulupilira komosa panga puma. Ndi makumbukira antu waku mandibona. Kuti ndilibe awadi koma liloona. Ndi napita konko ndi kukawa tuta. Sana ndisiye bondeka. Ama ndipulumuta kuzifuamba za matempa. Ama ndi uza tadeka. Zabwino zili ntsogolo mwana wanga uza pepa.
Kutali, kutali.